Akuti music Zatanywa vitamiza Tumandera bire bibi wankola Baba zatali mulera Chinene njize sobize sakola Nalina loza mumuti maguna zimba sipangisa Nepula na njize twali na wazizika Laba wazifuge birote
I made a promise to forget you now Baby, me and you, we are not meant to be true.
Sweet boy,
hey, I used to hug you, to kiss you, to touch you. Biona biafa, I used to hug you, to kiss you, to hold you. Biona biafa.
Now we're not kuzika.
I forgot you, girl.
Kwa kwa kwa, na kuzika da.
Na question you are.
Biona kuzika. Wene kuzika
Wafangajika
Kuzika da Wafafada
Na kwezo nyewa
Wimbo luoma Lumala neruvako Nurungo yorulunji Lumala neruvako Hira Walinga mwarunji Na hira wamala neruvako Uwe itanga Kagalanda kabarunji Nafuna yo akuchira mubiru
Never in my life I will never give a chance We walika gali daba nafunye no pass Siso wola kuoza nganike mutaka Love yo ye yane mangandava kukaka Hey, I used to hug you, to kiss you, to hold you Yona biafa I used to hug you, to hold you, to kiss you Yona biafa
Na wina najizika, na wene kuzika
I forgot you girl
Kwa fanda Kuzika da
Na kwezo nyewa
Kuyo na jizika Na wene kuzika
Afangajika
Kuzika da Wafafa da
Na kwezo nyewa
Katika uwe chonda Nafuna ya kusinga kukati sifeza Nuhuwe nyumia siri kukwati kwa chisa Lafu yoyo ya ntisa mnageze njitia
Katona chia kula ya tukweka mitima Kwa kulumia na kukavya na maziga Walioro goza, tino umpapa ni shimenti Ngera you think you are my weakness
Na kwe na vya
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 Ndeka na kwe na vya
Na kwe na jizika Na wene kuzika
I forgot you girl
Kwa kwa fanda Na kuzika da
Na kwezo nyewa
Kwa na jizika Na wene kuzika
I forgot you girl
Kuzika da Wafafa da
Na kwezo nyewa